ayoy, ananana. Sili machozi, gali bado napumua. Sikufuru Mungu, gali sauti unasiki. We umepanga milioni, yeye anapanga sifuri. We umepanga gorofa, yeye anapanga kibanda. Ulipanga ule nyama kesho, kesho nakula daga. Usikate tamaa, bado na muda. Shetani yako si kushindwa, bado na muda. Ayo, ayo. Mwezako kalala mochwali, ajitambui. Ajui nani anapita, nani anamwita, nani anaingia. Wewe unaona na unashuhudia, bado na muda. Aye, bado na muda. Mwaka unakatika, ulipanga ujenge korofa. Mwaka unakatika, ulipanga ununue verosa. Alhamdulillah, umeambulia basikiri. Akati mwenzako, kavuna kwenye mwaka ukilema. Sunapumua, angali mzima, bado na muda. Shetani alimjaribu Ayubu, kwa kumpaga majaribu. Alimpaka upele mulizima. Mke wa Ayubu akasema Ayubu wananuka. Ayubu alishinda mitihani, weje wewe bado na muda. Angamara,
you got time.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No.
Wanaona muda wako waje hata kugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu, the time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona muda wako waje hata kugusa.
Sema Mungu kakuonea, ewe mbeba zege. Nasema Mungu kapendelea,
kati una mikono, kakubariki una macho na masikio. Kuna mwingine asiki kabisa, kuna mwingine atembei kabisa. Heri kutembea, kuna mwingine ashiki kabisa. We unapata nguvu kushika mikono, bado na muda. Bado na muda.
Sauti kama unasikia, sikia timamu, sikia timamu na ufamu. Kama unatambua ninachozungumza, bado na muda.
Bado na muda. Mungu ametenda mengi juu yangu. Kuna muda niliachwa na baba na mama, hali mbaka na wife, na wife. Yeye akunitupa,
alininyanyua, akanitembeza, akanishika mkono, akanionesha mali sahihi na tabasamu.
Nina muda yo, angamara nawe.
Mwingine naoa leo, kesho anaacha. Mwingine anaolewa leo, kesho anaachwa. We umedumu kwenye ndoa furahi, bado na muda.
Siache kumumba ye, bado na muda.
We umeolewa jana, leo umepigwa. We umeoa jana, leo umesalitiwa. Usilalame,
bado na muda. In the name of Jesus, Jesus, blood on the moon. In the Lord of the mass, on the mass, blood on the moon. In the name of God, Messiah, blood on the moon. In the name of you, the way you, the way you, the way you, the way you, the number room, you got time.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No,
muda wako waje atakugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu, the time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona, muda wako waje atakugusa.
Bado na muda, naimba sababu yake yeye. Bado na muda, bado na muda. This is Manabua Klasa. This is message for you. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba kushindwa. Mwenyezi Mungu ameumba baraka, tabasamu, furaha kwenye kila maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu akupi mtihani usiomudu. Nyenyuka, kumbatia shida zako na mitihani yako. Ikupe nguvu ya kupambana kimaisha. Still bado na muda.